Yɛ anuanom ne adɔfo nkyerɛkyerɛ obibia, gye di sɛ obiara ho yɛ. Yɛda Kristo ase. Concerning the drug abuse no, ɔho. Ɔno na na edu baabi a sɛ ɔma ɔba asɛ yɛ na yɛdi yɛawo kakra. Because mekae yie paa, mewɔ Ghana. Mene Sir Rich yɛ saa story wei. Yɛne bo de yɛkɔ ghetto. Yɛhyɛ da kɔ ghetto anwummerɛdwam hɔ, side hɔ. Na ɛnyɛ easy deɛ, but because of sɛ meme yɛ area boy no nti no, yɛnya access to a lot of them. Ɛna yɛkɔɔeɛ no, yɛyɛ binom kora interview on air. Ɛna yɛde yɛ nuanom sɛ bi ɔmo a mɛka sɛ bi a yɛ nuanom sisters Nigeriafoɔ no bi koraa ka ho ba Royal FM studio. Ɛyɛ saa story no nyinaa ne ɛyi no nyinaa no, yɛnyɛ obiara ma wɔnni akyire. Ɔno na ɛdu baabi a na meka sɛ bi a the old leadership of this association no ɛfeli some of us. What I say, because Sir Rich edi madansɛm no sɛ Sir Rich wɔ page wei so. Yɛyɛ story ma yɛne yɛ nuanom, yɛ mu bodin bi, yɛ nuanom binom ɛkɔ ghetto ɛne ɔmo ɛkɔ kasae ɛma ɛha wɔ ɔmo kum nsusuo a yɛnim sɛ ɔmo yɛ ɔmo susuo a ebi a anaasɛ ebi a yɛde gu akwan mu a ebi a ɔmo nyinaa ntumi nya deɛ ebinom ayɛ addicted to it but ebinom bɛtumi because yɛhu no bebree sɛ ebinom into drugs a ɛnyɛ ɔmo pɛ society no arejɛte ɔmo family no arejɛte ɔmo wate ase but yɛnya obiaa ɔwɔ wasaman mu. Sɛ panyin sɛ sɔfo sɛ obia ma ɔntuma ntaa ntigi saa sɔre no ne gye akyire di. I am telling you this. Ɔhu nti no ɛyɛ na ɛmɛ dɛ sɛ sɔre no a ɛyɛ na mosan post no yɛ adeɛ a yɛaka ho asɛm a na yɛsɛ nka as ɔman as ekuro as yɛnyɛ mmabunu no yɛfa bi wate ase yɛfa bi ne yɛtake no up but because of sɛ bio do baabi a na politics nti ɔhu nti deɛ ɔwoka no koraa no because of sɛ you don't belong to one political party deɛ ɔka bia sɛ bi ɔyɛ nkwasi asɛm nti no I think sɛ ebi nipa bi a wa post saa de wei bia no momfa measure simla ana momfa suggestion simla ye ne bi num so sabe sɛ sɛ be support ye be ba be support because ene ye hwɛ de ye kɔ so Ghana titiru asengrego a wasama ye mu a ye no anum bebre e sɛ because of drugs what he say e sɛ bebre ɔmo ana sɛ bi o sɛ bi ɔmo ana mo too innocent ɛna mo kɔ school ye classmate ye junior anum bebre ene bi ana bebi ana sɛ nti no ase nyɛ yɛntim metena page wei so na yɛmposi birthday yɛnkɔyɛ wei wate ase mtim bia meka wasɛm sɛ service to god service to mankind the service to god sɛ ne yɛsɛ yɛyɛ mabunu na sɛ yɛpɛ ho asɛm na sɛ yɛpɛ sɛ wasa aman ɛyɛ yie a woanyɛ ma wo nua na woanyɛ ma nyankopɔn nti no sɛ ɔmɔba ase no sɛ mode saa agenda no ba yɛ bɛsupport but yɛ na yɛaka bebree ne saa story yɛayɛ ndadadadada yɛmmo de you have the gust to go to the ghetto what he has about you know be a more me boy you know that is the assembly is here.